your boy call me number one. Bad Esa.
It's the kids, baby.
Kwetu suna wejigambe unamkuna huku walona meno anatafuna mwenye kisu kikali kala nyama leo kidari kachwa na jimama leo kwetu kuna shere oya leo shere mpaka kesho tumeanza leo wasio toka wametoka leo wameifuata shere oya kwetu kuna shere uriwaza mapenzi tukawaza pesa. Ona yanavyo kutesa siye kwetu ni shire. Oya leo shire. We don't really mind that tukikesha. Riwake tekinyesha leo siku ya shire.